Mwandi badde balungi naye obutakuta busisse baami baffe Mupime wa munaja Sibuli muwatwa N'obwana bwe muzadde Nabwo temubusaasira Imunyweze siku zammwe Mwabasajja leka mbagambe mwetereze Mumanye kino ffe tukooye okuswala nga buli kadde Njagala nswale lwakuba nti bba wange yayombye nange jjo So sinti yakutte embuzi Manya buli lw'okola ekibi Kiswaza nange eka bw'oyenda nze nswala Mbanga atakufumbira kukuta Leka kunswaza Kole ebikusaana naawe binaatuweesa ekitiibwa katubaatulire Mwandibadde balungi naye obutakuta busisse baami baffe Mupime wa munaja Sibuli muwatwa N'obwana bwe muzadde Nabwo temubusaasira Imunyweze siku zammwe Katubaatulire Mwandibadde balungi naye obutakuta busisse baami baffe Mupime wa munaja Sibuli muwatwa N'obwana bwe muzadde Nabwo temubusaasira Imunyweze siku zammwe Mululu nabaki webituusa basajja muweddemu ensonyi Oyo kinvinvi Omusangana wa kkumi n'ebiri Bamasiikini Mubazeddemu abaana tende mubeekuba Abalala okwo Zonto mukkaanya mutya mutta ekyama Osowa amaka asatu Era nayo musanga akukuta Ente etomera n'atagitya Era omusanga awalampye Abakyala tuswadde ekimala Z'olutalo ondulangiridde Munegatteko Katubaatulire Mwandibadde balungi naye obutakuta busisse baami baffe Mupime wa munaja Sibuli muwatwa N'obwana bwe muzadde Nabwo temubusaasira Imunyweze siku zammwe Mwandibadde balungi naye obutakuta busisse baami baffe Mupime wa munaja Sibuli muwatwa N'obwana bwe muzadde Nabwo temubusaasira Imunyweze siku zammwe Teri kitunyiza bw'omusajja okumuyiyiza N'okola buli ky'oyinza Ye n'akola ebikunyiza N'omutegekera n'omwoleza n'omufumbira N'agirekawo n'ajjalya mukyalo Akoma wabwegedde ne yeekaza ojjula embwa lye Nga wamukubidde ejjiiko Eri w'embule laba bw'agisimba mu ffooko Ekisingo tuluma olubega lumu kwakoma n'agweri ne yeebaka Katubaatulire Mwandibadde balungi naye obutakuta busisse baami baffe Mupime wa munaja Sibuli muwatwa N'obwana bwe muzadde Nabwo temubusaasira Imunyweze siku zammwe Katubaatulire Mwandibadde balungi naye obutakuta busisse baami baffe Mupime wa munaja Sibuli muwatwa N'obwana bwe muzadde Nabwo temubusaasira Imunyweze siku zammwe
Hey,
amatuka kendeze,
hey,
amatuka twaledi,
hey,
temuli
sina cha kumpola mbalangite.
Hey,
amatu kakendeze.
Hey,
amatu katwaleni.
Hey,
temuli na cha kumpola mbalangite.